studio Tamani, keɗe kabaruji amin e Fulfulde.
Sakiraɓe heeɗiɓe studio Tamani oɗo saha yo sakki ko mawɗo Ousmane Dicko haalan toon kabaruji gonɗi ɗo ɗi ƴiwde men zone de la presse ila Bamako. Salim Diora wonani en to ɓoggui jande to batukara leydi meɗen fuɗɗi keñe Bamako. Golleji pelle muɗum puɗɗan hannden, nenna hirduɓe laama e sema kawralino keñe yambere puɗɗoɗe batu o. Keƴaɗo Union africaine le Mali e Sahel, kanko Pierre Bouyoya, o wi hakkillo makko ana jooɗi fanda hono gikkande lobbere. O darde hirduɓe laamu kañum e sima tinno tawta dabare golleji batu o. Député Bourama lolliteɗo Aissata Cissé lolliɗo du château dardi hono ɓiɓɓe Mali fuu kalda gonga, yo ɗum tan waddanta batu kawra leydi ndi laatade sago. E wi seeɓa hakkillo en ka noon wayde hawrude hirduɓe laamu e guɓe yogaji ɗe ana wawi waddande batu o wayde yuɓɓade. Yo ɗi gonni sembe kabaruji ɗi men jogani on bisimilla moɗon e dow studio Tamani. Hannden ñalade ɗiɗo ɓerde batu kawra leydi meɗen, nenno caggal yambere puɗɗoɗe muɗum keñe kaldal e golleji pelle ɗe ana kani fuɗɗude hannden. Hawruɓe hen ɓe peccete gaɗe guɓe golloje fa ƴewto hono gueɗe kanɗe tuguede ley haalaji ɗi. Keɗɗana Mamadou Samba Seku fa ɓeydoroɗen faamu.
Hande woni ko golleji ɗi puɗɗata, hande ɗum woni ko fajitingol sisleji ɗi dawrete. Pelle tati gooni joƴinaɗi, humaninde gotumako leydi ndi, humaninde kabaru jaam e keña ɗum, humaninde kabaru dawral leydi ndi. Nder oɗo ñalawma ɗum woni ko keƴaɓe région ngaji ɗi kollitita himmeji mabɓe ɗi e caggal leydi Mali ɓe eɓe ñoŋitiɓeɓe ɗum nono kanon. Keñen caggal puɗɗoɗe batu o totodiral hakkillaji gaɗi dow kuɗɗe yoga ka haalaji dow heƴa golleji ɗi ka heɓaka fajinti nede. Fay ko keƴaɓe hewɓe guɓal sima garali ko hatta gouvernement o e dewrintinoɓe kedde adunaru ndu gikkanade yargol yeeso batu o. Hoorojo leydi ndi holliti wiide ɓe keɓali hawrude e fuɗɗode golleji batu o na mbawi sa'a fuf wartude fa hande e leewi kanko iɓe ka dewral ɓiɓe leydi ndi woni immade hakkika ngal ɗo kawrital. Totodiral hakkillaji ɗi jokkan golleɗe fa ñande ɗiɗi lewru avril ngal lato sababu yewtide dow sababuji luggiɗɗi tiɗallaji ɗi. Huncande hoore dun dabareji kasidinaɗi kala ko hawra e dow mun nder golleji balɗe jeɗɗi ɗi ƴewteten no fewi ley kawrital gongal fadde fewnugol tongande nde.
Hono keƴaɗi Union africaine le Mali fawarde ley Sahel fuu wi gikke muɗum ana moƴƴi fewde jokkitagol batu kawra leydi ndi. Pierre Bouyoya wi ana gikkani hono hawrugol sema e batu o ley ñalaɗe garoje ɗe kañum e hirduɓe laamu fuu. E wi makko no wala fuu ko wawi maninde hono wayde fowrude maɓɓe ley batu o. Kanko Pierre Bouyoya wonko haaldi e Seku Gadjigo, keɗɗana ko Mamadou Samba Seku faccitani en.
Conférence
golleji kawrital ngal puɗɗi ko moƴƴere mawde jaati jonka heddi tan ɓe keɓali hawrude en ɓe jaɓa wattude yalla caggal batu o dewral hakkika ngal na heɓo honono ngal hollita ley talkuru ndu. Mi taƴori ɓe jaɓan wartude, mi sikkitale fewi nden woowi hono ɗiɗo tiɗallaji. Min jokkan wadde kaldal fa kawral heɓo fa ɓe jaɓa wartude saabi dallaji ɗiɓe kolliti ɗi hana fewi hadde ɓe hawrude e batu o.
Batu kawral leydi ndi yo gueɗal korsungal ley ƴengingo golle kawral deƴere nde. Nenno madame Haydara Aissata Cissé lolliɗo du château o holliti o batu yo nokkuɗo malinkoɓe mawɓe ditto fa kalda dow tiɗallaji tampiɗi leydi ndi. Yo ɗo dow haalde gonga e o yafodirde tan woni ko o gati fa o tekkini hen. Nden keɗe ko haaldi e Seku Gadjigo le faccitago Mamadou Samba Seku.
Ni wiyani sanne ko wondi e golleɗo ko saabu leydi Mali ndi ana hasindini ɗum. Iɗi hasindini yo ɓiɓɓe leydi ndi fuf gaɗa kaldal batte tiɗallaji ɗi ndi yeehi ɗi e kaña ɗum godiɗi joni ɗi. Hewti leydi Mali ndi ana hasindini jaam, ana hani kala tiɗallaji ɗi ƴewte kalodiren gonga jafodiren tamodiren juuɗe ndenten gollude leydi Mali ndi. Nden noon golleji ɗi puɗɗiri ni neni kam sanne. Ne taƴore ɗum e cakkite kawrital ngal leydi Mali ndi hewtan dewral seminan ɗum gotumako muɗum. Yila am kay yoɓe keɓali hawrude e puɗɗode ɗe garta honono hoorojo leydi ndi hollitiri ni saabu wasude wadde kaldal wona hunde moƴƴunde. Yo gonga kuɗɗe kewɗe dartaki. Ni mila wiide kambar ɗum en kani nawtorade oɗo batu haalodirde gongaji.
Hono wayde hawrude hirduɓe laamu ɓe e guɓe yogaji joguiɗe kaɓorɗe ɗe e batu kawra leydi ndi ana wawi hono jaalade jaabuji keɓeteɗi li batu o. Yo dow ɗon maître Abdourahmane Touré ka sefi e wi makko du yuɓɓagol batu o ana tongui e dow ko daraniɓe leydi ndi fuu gaɗata hunduko mu'en e ley batu o. Nden no kanko maître Abdourahmane Touré wonko haalde Mamane Almamoun, keddana ko Mamadou Sam Seku faccitani en
si l'objectif de cette conférence
so imade odo batu hakika hewtugol dabareji dumotodi bangal odo basse leedi malindi hakile am dabareji jottidi fuf mbawata ke hebede dengal do kawtal kasu tama fanda odo batu yottan yalla mo hise imadraji ngadana di golleji talkurundu on don nokku kay hewtama so en ewti kala ko tonga der talkurundu hala ngota wartata sa fuf ka woni mo fufrentine e kala golleji tawene ka huntana ko hore der odo batu sabi hewbe ngarali hirdube lambe kulitiwide be ngarata e ngal kawrutal dewral bibe leedi ndi gube kaptoje de dun nono ka non denno yusifa ka hala talkurundu yeddama rafi wargol be do kulitibe sababuji nangoji hakille matete sanne der odo batu
dendangal gube aza wadde de dun noddeteede seman dokki hono tajoro ka tawete e le batu kawra leendi betay handen e wi goto e hore mudun gofarman nanni e jatte mudun duni hunciani hore kala ko be dartuno kala ko jiddon famitaade pode faydo be mel amé Facebook na Twitter do studio tamani walde sukaabe nodditeende toro setoro wadi jonde keñe damal burdu di travail e wi wombe de do walde yo fa gouvernement hebana tiidalaji yimbe jogala sabani be wadde de do jonde walde de wi wadan de jonde nyande fu jiwde 10h yaade 11h betay ile jon fa ko be darti ko hebe amara sidibe hore jonde do walde wonko haade fatmata tagula keddena ko mumni sendebu faccitanen
le mouvement est là pour revendiquer
imme ji ko bangal la tewtata yo hakkeji bibe leydi mal min kitiki murtere golleji kewi joni janginobe murti janginde sawrobe du murti sawrude nyande fu yimbele ana maya le cuudi do gotoroji wala fu ko lamu o watta ndeno mi don dada e lamu o fuddita kaldalla e murti be golle dum faminaki ko kaldal wala hakune lamu e bibe leedi ndi e hakkile amme batu dewrangal hanano wadede joni sabe ko buri dum tidude ana wodi mi do mina dum batungo yo batura fi dewra dina dewra yela amé yo heddade do fa kettinede mi do mila dum ana hani lamu o watana hakkile hakkeji bibe leydi mali tambar mu min keddoto do fa kebe jababuji lobbi watu 10h warde
10h à 11h pour revendiquer
Union européenne et Royaume-Uni ngoni fabotobe studio tamani
en garti e kabaruji region ngaji meden keben famu tan hono mobile wadi kasara takde yontere jabbine de kayi fa goto heddi hen ko badato noga yondu barmi fa nabama suudu doktoro mawnde region o fa an gondidu e sawrede ko heba e nande heddi ton ka yo donnuru sattundu sabani ka do kasara nenno horgul ana wonda fa famu beedo UNICEF ana wondi e famminde deejere le janginirde buremde janginobe janginirde laamu o fawarde madrasaji di fu ana gondi e famande hono cadele kanyi eno de no de cakorte fa deejere warta deruntinal hebe e le ko kap ton darani ko rebe tribunal segudu ana gondi e yamminde nyalande cenan nde mobere leedi ankako yo faabaade cenan nokku gollirde de nenna be daardi hono honorobe mabbe dum bandiraabe rewbe honorobe mabbe be nyamma be nyande fu fa cenam sendo yodo kaddo de dido kabaruji hande kedde hedad fa hande yotore mane yoso yon tawde jango